Becca. Trick D. Better 50.
It's DJ Kush.
Let's go.
Cash. Kusiana ma ofisi kulipansi na pamba. Ni malevo ni kulimba na yo. Kanda wichi, you should never ever give up. It'll be better one day. Fima kosa, tima ziva, yeah. Koma ziva kuti ni kanda wichi. Just hold on, hold on, hold on, don't let go.
Mastermind, ingati ukonda hustle, iwe do rewind. Hey. Ungangale na mapresha yali five, ipati ukalimbikila uzaspeza fine. Famushe, vifuta kupeza, sunga pae kanyoni, ukafaka potemba. Yes. Gonga vene umaembekeza, sunga ende pasokolo, ukambelela nepa. Oh no, only God knows, anusha na kontangu, alina long nose. Hey. Hey. Haso yako osa chita pozi, mapembelo kufranti, ya zase kukama dosi. Yeah.
Game ni kutea munga pola. Aliose ama funa iteye. Iri munga fiumbo. Ima emba na kusina. Leka ni kucheze. Isepa kuyamba tenzo kulisa mstriti. Kuteste la mwana chifugwa chama switi. Lelo na believer kuti life ni fiumbo. Gati uchitika ni wambili wa matamba. Ni kucheza kaleza waziba mo life iwe. Kosa chita give up. Aliose boy halina story. So Yesa na kulili One day Christmas uwaziva Akatapila mucha tulika Akafilwa nefya kuchita magogi
Fima kosa Tima ziva Koma ziva kutini kanda wichapi Just hold on Hold on, hold on, don't let go
Yeah I'm afraid.
Just hold on.
Hey.
Hold on, hold on, don't let go. You'll be better one.
Ooh. Yo, yo.
You'll be hey. Better one.
Yo.
Ini abacha boziwa kusebenza. Zilo phone nishivali muso wedo. Kosa wala mtu wanga ni paziko vilaifi vilimonga chapempe. Vima bwela na kupita waziba. Vena valila ilo vena chalila. Not switch talk mtu wanga ni kuchezai.
Uyu umoyo sugulisa sikantema.
Yes.
Sio pemba, no beba. Nanjala ibaba kufunika kusheta. Olo vintu pajava kupeteka. Uliko pwino malinga wadja ya kapenta. Go. Yeah.
Mastermind,
ingati ukonda hustle, iwe do rewind.
It'll be better.
It's Cage, the backup.